SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Cabdicaziz Shire, maanta halkan hoolkan weyn ayaad maamooyin ama hooyooyin ama dumarka yaad ku marti qaaday, bal adigoo bulshada inta aan ka soo qayb galin aan fursad u helin inay yimaadaan kulankan iyo munaasabadan u sharxaya si kooban, bal ku soo dhow.
Walaal, waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdicaziz Shire Ismaaciil, waxaan ahay mulkiilaha maqaaxida Sahra's Kitchen oo ah maqaaxi ku taalo Race Course Road, Flemington. Maqaaxi muddo soo jirtay, muddo soo shaqaynaysay, ku tiirsan macaamiil badan oo Soomaali iyo Afrika kasoo jeeda iyo si Afrika u badan. Marka maadaama aanu leenahay kumanaan qof oo bishiina soo booqda ama 200 qof maalintiina soo booqda, waxaanu go'aansanay bil kasta oo Ramadaana inaanu u mahadnaqno oo u abaalgudno dadka macaamiisha noo ah oo u badan, Soomaali u badan. Marka Ramadaanadii hore waxaanu sameyn jirnay masaajidada iyo dhalinyarada iyo bisha waxaanu gaar u go'aansanay inaanu ku maamuusno haweenka Soomaaliyeed oo aanu u sameyno 4 u gaara ayaga si ay maalintaas xaafadaha uga nastaan oo meeshan u yimaadaan, isu arkaan, u ducaysaan, u afuraan. Marka waa barnaamij aan ugu mahadnaqayno macaamiisha sharafta leh noo timaada.
Cabdicaziz, oo maasan doorashada markaad dumarka si gaara u sharfaysay oo ugu magac daraysay furkan, walow rag xataa iyaguna ay ka soo qayb galeen, laakiin magaca iyo dadka yimid muggiisa ay dumar u badan yihiin, maxaad ku salaysay oo aad eegaysay?
Dumarka waxaan u salay maadaama aan xubin ka ahay bulshada, haddana meherad cunto ku leeyahay oo maalin kasta aan arko boqolaal qof inay yihiin dadka howlaha iyo culayska faraha badan ee waddanka iyo qurbuhu u saaran yahay, hadday noqoto qoyska iyo hadday noqoto maamulka biilasha iyo hadday noqoto waxyaabahaas. Marka waxaan la dareemaa culayska saaran inaan la dareemo oo bishaa barakeysan daraaddeed aan markaa u sameeyo 4 tixgelin iyo mahadsanid ah.
Dareenkaaga iyadoo hoolkii la soo buuxiyey maanta si fiican oo khudbado wanaagsan iyo hadalla aada u wanaagsan laga jeediyey, dareenkaaga?
Aad baan ugu faraxsanahay. Waxyaaba aan ku haminayay oo ku taamayay in maanta suurtagalaan intaasoo hooyo isu yimaadaan meesha, ku afuraan, ku kulmaan. Inta badan markaan ama shaqaynayo ama dadka marayo, waxaan arkaa hooyooyinka culayska iyo bareesharka saaran. Ka maanta waa qayb ka mid aan kaga khafiifinayno annagoo sii wadayna barnaamijyada aan ku taakulaynayno, ku taageeranayno hooyooyinka Soomaaliyeed.
Bulshada maxaad u jeedinaysaad oo fursadan ka faa'iidaysanaya munaasabadan aad samaysay iyo Ramadaanka oo isku jiraba?
Bisha barakeysan waxaan dadka Ilaahay uga baryaa in camalka soo suuban uu ka aqbalo. Annagu Sahra's Kitchen ahaan iyo maqaaxideeda waxay diyaar u yihiin horta inay qaabilaan dad kastoo u baahan munaasabad aroos ama munaasabad gaara ama mid qoys inaan soo dhaweyno oo aanu adeeg fiican iyo cunto dhadhanle aanu u samayno. Sidoo kale bulshada inay markasta ku hamido inay isu yimaadaan, waxwada qabsadaan, waxhistaraan, oo qofku uusan dhihin anugu waa yarahay dad waxma qaban karo, anugu maqaaxi yaraa 10 qof oo shaqaale ah, inaanu isu keeni karo dad 100,000 qof gaaraya ay meesha ku wada imaan karaan. Marka waxtarkayagu inuu baahsan yahay. Marka ganacsada saasoo kale waxaan u dirayaa fariin ah, fadlan idinkuna ka qayb qaata sidayadoo kale bulshada inaad wax ku celisaan, oo ha noqonina keliya dad maaragtay ganacsiga iyo transactionka iyo beeca keliya xoogga saara, dad waxtarka bulshada ku dara qorshayaashooda sanadkiiba hal munaasabad, laba munaasabadood, dad waxtara ku darsada qorshayaasha iyo istaraatiijiyooyinka leedihiin.
Aad baan mahadsanahay Cabdicaziz.
Aad baan mahadsanahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.